meɗen gondi yamde joyi 8h ke e mintaji sappo e joyi kibaruji moɗe fulfilde commune Omar Hamad janganta o. Nanni e nder koye kibaruji meɗen mbiye Mohamed Bazoum mo parti PND Stareya heɓi jamaku e cuɓaki hoorejo laamu ko lawal ɗiɗaɓal gaɗɗoɗo e nder leydi meɗen Niger kegano ko heɓa ɗum haala yaade to suudu seni ko guɓal parti ji ɓe ngala laamu mbi jaɓay. Nanni e kibaruji meɗen ni mbiyen on nanan ko ƴeewoɓe ɗo e ndam filla cuɓaki garki nder leydi meɗen Niger kaali. Yewtere meɗen pindino hannde yatana haalu ana caɗale ko nimɓe larɗuɓe tawda nder fi jande muɗum e heɓugol golle. Kori jamirte mon caggal ni nde dimma cuɓaki ko lawal ɗiɗaɓal on haalano yaadi to suudu seni kegal lasara ɗo endan nder gallu meɗen Ñamey mbi'en wolde fuɗɗi natude hakkunde haɓɓiniɓe e ɓiɓɓe wuro. Hande subaka oɗo ni mbiye iɗum tokkiti e wadde nokku fuu nder gallure nden. Yeridoni ni neɗɗo PND Stareya goto momin kawri emo haali o wi ɗum ɗo gogano sabu filiɓe heɓay ɓe no goddi e mettorgal ɓernde. Nani ko wi Gungu Mamman Dantani.
Sakamakonde an kaba
ko heɓa ko holla ɗum endan ɗum ha inaki fe e goto saabu tariki holli nder leydi Niger nokku fuu to partiji kawri gaɗi guɓal muɗum en ɓurɓe sembe ɓen endan illum cuɓaki waɗay to hartoni noon sembe o rewto hartonɗo heɓoyto jamaku ngu enda e dow muyɗe Allah kañƴum wonko tabititto dow to gaɗa majjum du nokku fuu to honni e bandum waɗi se wurtinama fuu liɓaɗo o kay seeɗa e wiide jaɓay e laaɓal ngal kañƴuɓe kolli faa ɓe ƴartinto han dareɗe ɗon en. Minen ɗum min mbi to jon o ko ɗum waɗi ni fitina hen min pooɗo seeɗa kala min kettino faa ɗum dawsa seeɗa kala. Sani neɗɗo hunde haalama faa wi an ka a jaɓay a hanana jaaha to suudu saria suudu saria ƴeewene muraɗu maɗa on ndaar ko wawi hollude ma nder majju
nonni fa hande mbiye nimɓe RDR canji kamɓe ɗi no tokkiti e wiide jamrayi dimma ko haala e cuɓaki lawal ɗiɗaɓal ngal ko kegal suudu seni haali. Hande subaka o ni bandimin Gungu Mamman Dantani yeyi yewti doy e hoorejo sukaɓe ummatore mo parti RDR canji biyeteɗo Mamman Galadima kollirɗo hanoni.
Wurtaki sukaɓe ummatore gaɗi no gatta hiite nder wuro gon fadde baaɓe kokkete lawol ɓe gaɗi ɗum wattako neɗɗo fiye haɗe wulla. Min kolli sukaɓe ummatore ɓen ɓe muña gina nde wurtaki ki sukaɓe ummatore ɓe ɓe goni iɓe gaɗa ɓe gonan iɓe kolla ko ɓe jardoraki e guyka kaɓe gaɗana leydi Niger no figira laabi sari a sanne.
Seni suudu hajundu filla cuɓaki nder leydi kegal lasara noon haali dimma ko heɓa e cuɓaki lawal ɗiɗaɓal ko hoorejo leydi ɗo nder Ñamey. Mbiyen to nokku to Bazoum Mohamed mo PND Stareya heɓoy jamaku dow Mamman Ousmane mo RDR cengi laatiɗo no tawa nder guɓal partiji ɗi ngala e laamu. Kettine nane ko maître Isiaka Sunna hoorejo suudu seni haali dimma cuɓaki kin komin keɓe to bandiraɓe amin télé Sahel.
Le nombre total de votants est de 4 600.
Dimma himɓe leydi wurtiɓe jeeyi gaɗo cuɓakiji muɗum e lawol ɗiɗaɓol tewtewru ardagal leydi Niger woni himɓe millioji nayo e ujunaji keme jeegom e lasoji nayi e nayo e keme jow e lasoji tato e sappo e ɗiɗo. Dimma e cuɓakiji en mboɗay ummake ujunaji hemre e lasoji nayo e sappo e jeɗɗo e keme tato e lasoji tato e sappo e jeɗɗo. E cuɓakiji mum en mboɗi himɓe millioji nayo e ujunaji keme nayi e lasoji nayi e jeɗɗi e hemre e lasoji nayo e sappo e jow. Sembe wurtiɓe gaɗi cuɓakiji mum en ni nde darama dow hemre fuu ummoto lasoji tato e ɗiɗo e ko deki. No cendol du limore nden endan daɗe mum gaɗirani caka himɓe ɗiɗo tawaɓe nder tewtewru ardagal leydi lawol ɗiɗaɓol gol enden. Mohamed Bazoum heɓi daaɗe millioji ɗiɗi e ujunaji keme joyi e go'o e keme nayi e woygu e jeenayi ano de en daari dow hemre fuu woygu e joyi e ko dekki. Mahamman Ousmane heɓi daaɗe million go'o e ujunaji keme jeenayi e lasoji nayi e joyi e daaɗe keme jeɗɗi e woronje e jeegom. Kanko du de en daari ni ano dow hemre fuu o heɓi lasoji ɗiɗi e nayi e ko dekki. Ɗum du woni de en kawri daaɗe ɗe endan fuu watta daaɗe millioji nayo e ujunaji keme nayi e lasoji nayi e jeɗɗi e hemre e lasoji nayo e sappo e jow.
487 185.
Beni fa hande chagal ko suudu seni haloyno dimma ko heba cuubaaki lawal didabal dum nimbe parti PNDS tare ya e wonbe gadamu ben kawri dabugal biro parti mabbe e wadde weltare Bazoum Mohamed kebudo njamaku go domi fa hande suudu hawjindo talki lamorde leydi ndu halana bibbe leydi Niger tabintina du no cuubaaki ken wali Bazoum Mohamed oni o halidi le no cuubaaki ken wadi.
Les résultats provisoires publiés par la commission
Kalol limore cuba kiji tewteru adangal leedi lawol didabol ko seni wadi dermu mi hebi woygu e jor e ko deki du hemre dade limore cuba kiji din undu no holla komi latake ardido leedi Niger keso weltare du mawne no handen to am dalila majjum mido yottine yettore am yaade himbe leedi Niger fu propagandaaji e cuba kiji gadaadi lewru desembre hitane dubi ujuna didi e lasso e lewru fevrier hitane ujuna didi e lasso e go'o der hakkilo fukkingo kolli ko leydi Niger e himbe mum no dowtani laabi maran laamu demokrasi dum holli du holnare de seni holli der ardangal e hawju cubakiji di endal seni tittinkinake golli der dartinaku heedanay o na otu
transparente et inclusive
gobal partiji be ngala e laamu biitengal cap 2021 kambe dino ken jokkibe gada mamman Ousmane be ni kengal lasarano noddi hokkobe habaruji der nokkure to be kali rafi do tanaki labi kawjidi filla cubaki mawdo gadaado do tinenane ko falke bassaru mo RDR chanji vi bandirabe amibe television tenere
andinore dow cuubaaki gadaaki nogay e go'o lewru février hitaan duɓi ɗiɗi e nogay e go'o hoorejo propaganda mo parti RDR changi no fooɗa hakkilloji himɓe leydi Niger e himɓe leyɗe yaasin dow fi bonɗo gaɗaɗo nder cuɓaaki ki no nder saɗaramaaji ɗimin gi'i nder jaajirka leydi ndin fuu no nder majji baylol talkuru windetenu dow no cuɓaaki waɗiri ko ete PV gaɗa mum kokkol himɓe ceede ngam cuɓo e guyka gaɗaka panɗinol e hulɗinol ko wakiliɓe amin waɗana nder bureau cuɓaakiji gon
principalement no délégué.
Nanni fande fedde jinganore ɓiɓɓe leydi witende réseau espérance kamɓen du mbi'en kengal lasarano noddi hokkoɓe habaruji e wurtinde talkuru ɓe du kollana e wiide cuɓaki kin waɗiri no woɗiri e ley ɗowtanade dewtere hawjinde filla cuɓaki leydi meɗen Niger kettine nane ko mawɗo maɓɓe mbiyeteɗo Mohamed Bachar wi bandimi Michel Deji.
De manière générale, les élections
de en dari handen se bien ko cuba kiji di endan ni gadiramo fodde no labi démocratie bi iri wala du tilsinado cuba kiji dudu ni gadama der hakkilo fukkingo e fodde du fa handen no dewtere hawjine gadol cuba kiji leydi Niger e leyde yasin bi iri réseau espérance no yetta ardido leydi Niger dalila rafi tefitade lawol tatabol ardangal leydi Niger ko o wadi dum fedde de du no yetta seni dalila hawju golle cuɓakiji ɗi endan miɗen kinna du seni heɓe himɓe mum e maayi ñande cuɓakiji ɗi endan ton dargol partiji ɗi du e tewtoɓe dow inde ko e mum'en miɗen gatta dane yaade he maɓɓe ko watta ɓe jaara yeeso ekkintinoje himɓe maɓɓe miɗen gatta dane kaden e tawaɓe nder tewtewru ardangal leydi lawol ɗiɗaɓol gol du jaɓa limore de seni waɗi de endan de ni no waɗi koɓe jaɓay du sey ɓe nawtoro ko laabi laamu leydi bi'i ngam tewtude hakke
maɓɓe.
Nanni faware joni mbi'en cuɓaki hoorejo leydi ko lawal ɗiɗaɓan ɗum waɗa kenana alal noga e go lewru février duɓi ujunaji ɗiɗi e go bittiɗo ɗo endan nder leydi meɗen Niger fuu no foti kanƴum ni waɗi ko ƴewoɓe fedde bangue leyɗe africa ɗe hirnage CDAO noddi kenga hokkoɓe habaruji e famminɗeɓe ko cuɓaki ki waɗama nder lamdi hakkillo fukkingo eley yolbinanol ɓiɓɓe leydi kettine nane ko mbiyeteɗo Mohamed Namadi Sambo dekkinoɗo do hoorejo leydi Nigeria ko wi Michel Deji.
After a briefing,
les préparatifs du
second sigila cuɓakiji arengal leydi lawol ɗiɗaɓol lewru février hitande duuɓi ujuna ɗiɗi e lasso e go'o propaganda mum e cuɓakiji ɗin endan fuu hawtidade limore cuɓakiji ɗin du fuu gaɗama nder hakkillo fukkingo hawjiɓe bureauji ɗin e sogueji gaddaɗi doma himɓe ñande cuɓakiji ɗin endan fuu kolli ñeñal nder golle mum'en himɓe warɓe ɓeydu suɓade neɗɗo fuu suɓake mo hiɗi ko wala fuu tilsinol gon nder majjum fedde ƴewtin toɓe tawaɓe CDAO no yettina yettore mum yaada he tawaɓe nder tewtewru ardagal ɓendu dalila tittinkinaku maɓɓe koɓe kolli nder wakkati o enden fedde nde du fa hannden no eelaɓe ɓe jaara tittinkinaku maɓɓe gu yeeso fa yetto e tabbintinol joɗɗina limore nde enda ko suudu hawjinu filla golle dewtere laamu leydi waɗata
nonni fa hande jahangal ƴeewoɓe ɓe fedde leyɗe afrika wiyeteɓe union africain kamɓe du e nder ƴeewol ngol ɓe gaɗi cuɓaki ko hoorejo leydi laawal ɗiɗaɓal on kega noon ɓe noddi hokkoɓe habaruji batte fammimde e hollude jama ko yaade to ɓiɓɓe leydi niger fuu e yeru no cuɓaki ken waɗira kettine nene ko sakar sadi moubarak hoorejo no gouvernement leydi mauritanie kiɗɗo wi michel deji
l'élection présidentielle 2022
cuɓaki laawol ɗiɗaɓol ko horako leydi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e go'o gaɗaki nder leydi niger aadi di hooreɓe leydi kooƴi gan tawitto kaddi kokkani gan maro leydi din yo aadi din yettinama ɗum do jamako mawɗo no yaago e ɓiɓɓe leydi niger bako rafi denaku no tawa nder mayri ɓiɓɓe leydi niger gaɗi cuɓaki maɓɓe no handiri e nder laabi lobbi fadde keptol gol hokkete fedde de no ƴama e himɓe parti politique kiji ɗin ɓe gattana ɓerɗe maɓɓe ndiyam pewɗan ɓe gollida do e laabi séri aji ko waddantaɓe mosola
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu alasara yande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jagguitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sériyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu jooɗa kaalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyyi
aljumare fuu batu jooɗa kaalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kalangu yaado leydi niger
noni en garta e yewtere meɗen pindinol mbiyen caɗale konimɓe larɗuɓe tawda no kewi sanne ɗum du waɗi ko ɗuɗal maɓɓe fuu no tokkiti jangude dey nde ɓe kantoye jandeji maɓɓe iɓe godi caɗale far heɓugol golle fuu do e nder wakkati ɓe kantoye jandeji maɓɓe nonnon du fahande e nder wakkati cuɓaki mbiyen nimɓe wuɓen no godi caɗale fi on no ƴeewa ɗum en sanne misali kam woni iri ko nasa madugu muttari latiɗo wonana no janga e filla laabi kiite tanani ko wi olivier asogbafi
après les études
caggal teminol jande nder leydi ndi endan eɗum woodi caɗale sanne dow keɓol gollal ngal minen larɗuɓe e ɗum ɓuuri tampinde jaat saabu ba sa gasini jande ma to keɓata ja ƴeewa sala a wawi gollal ngal endan no tiɗimi minen kay sanne ay woddu kon nan ɗum wala fuu ballaga gon komin gaɗente heɓminen nomin keɓa nomin natir golle ba ko tawaɗa eɗum haala haala feccande himɓe wakkati koƴol golle ɗum ɗo e hoore muɗum eɗum woodi
caɗale
eɗen tawa wakkati cuɓaki onon ni onon tawa nder majjum laato porfoganda on e cuɓaki ki
yerno yimɓe fuu ɓiɓɓe leydi gaɗiri cuɓaki minen du konna min keɓi min jeeyi min gaɗoye cuɓaki amin saabu enen andi cuɓaki yo hakkeno endam mo ɓi leydi fuu joni o ko sagiti ɗum himɓe amin larɗuɓe ko heewi fuu eɓe nat dow fi politique o sanne fa woɓɓe kayno jaat yaaha hono tefoi fa suuɓe kañum e koye muɗum en
ɗenne ɗum ƴeewi on nonni
hoone
saabu minen yimɓe amin no woodi laatiɓe ɗon tewta fa heɓa suuɓe ede heɓa kay du konna horako minen miila du konna ni seɓe keɓoye horako fuu ɓe ballanmi sanne saabu kamɓe eɓe andi ɗum woni komin gondi har filla caɗal ɗe en
panta no préoccupation
nde ɗum e domuɗon e laamiɗo kesso o
ato sekenu
o to komin domi e laatoytoɓe hooreɓe ko wartu endan ni woni ɓe daara hono sigila lobbo mo mbawi wadde ko watta ko tawe himɓe larɗuɓe du konnan heɓanama naati gollal no hanir fuu yerno himɓe fuu saabu hana wi e gam jomum larɗuɗo noon heɓata natde gollal laaru wona hunde ko latto wamde fa haɗa neɗɗo jande mi e hoore an miɗi weltori ko bakomin wondi e larɗu endan mi heeɓi mi janggi ndenne laaru ngu endan hana latno himɓe hono saɗonoma mawɗo saabu en jiiya hande soni neɗɗo yii larɗuɗo fuu jonka yiyaynani hono garbino piyo bara tawine wona nonnoon
efficacement au développement de notre pays
ɗo wonti kibaruji meɗe fulfulde tili kirtente jam hirti